Ebanga lye mmasenze ku nseno bambu n'ebye ndabidde mu byo bingi ebyewuunyisa ebikulu ebitiisa n'ebyo ebyetaagisa ekiseera okukkiriza okukyuka kw'obufuzi n'emirembe n'enneeyisa mu bantu za kubuulira sirimu tokuba mu gw'olukumi mu olwenda nsanvu mu etaano mu mpija mawoko tekisozi n'enzaalwa nange era okuva olwo ne nkula nga ndaba bingi ebirungi n'ebimu mbifunye byange naye waliwo bye ndabye nga bisuse ne bimpaliriza okuyimba nange kye mbasanyukira mukama olw'okunjagala
nampangasa ndaba ebikuulo
kye mbasanyukira mukama olw'okunnondayo
nampa ekisa okuba omuteefu
kye mba nsanyukira mukama olw'okunjagala
nzija kifu ku maaso ne ndaba nze
bagamba gw'ozadde naye agikuba n'osina nzize okuwabula eggwanga okulitunuza emabega fetuddeyo we twawabira tolaba emirembe okukyuka n'abantu okwerabira ebyaliwo ebyasooka naye obuganda bw'oba ojjukidde nga bwalimu obuteefu empisa ennungi n'obugunjufu mu bantu bye byaliwo mu bantu sooka kati emirembe bwe gizze gikyuka naawe biriwo biraba kati ab'emyaka omwenda be bazaala ate nga n'abasajja okukwata abakazi n'abaana baabwe bye biriwo mu nsangi zino abawala okwetunda ku nguudo bivudde wakatwebuuze buno obutabo bw'obuwemu obutundwa wonna ani yabireeta kiswaza nnyo kulaba ng'omwana wo gwe wazaala
nerinnya lye nga limanyiddwa
okumusanga ku kiiki ng'atundwa n'abamugula nga beswanta kati enkya bw'osanga ng'abaana bakwatiddwa nga n'abakyala bwe batyo empisa enkoppe ze zirese akabasa gwawulira teweewuunya kwanga mujje twekembe ffenna abazadde n'abaana tulwanyise empisa embi omugendo gw'ekitiibwa ky'emmeerera ebyo bye byakuleeta kukuulirwa nkomitala oyo ye mukadde waffe okugenda mwanjenwana ebiringa ebyo yabitugaana kwegadanga nga tonnafumbirwa eyo ye ŋŋombo yaffe munakulopimali eyo manyi otegedde
abazadde abaana
mubaleete eno mukulopimo yaffe eggwanga linaddamu okuteeka eno kwanga mujje twekembe ffenna
bazadde n'abaana tulwanyise mbisembi omugendo gw'ekitiibwa ky'embeerera ebyo bye byakuleeta gukulirwa nkomitala oyo ye mukadde waffe okugenda manjenwa n'ebiringa ebyo yabitukana teri kwegadanga nga tonunafumbirwa eyo ye ngombo yaffe munakulofimali eyo manye otegedde
abazadde abaana
mubaleete eno mukulofimo yaffe eggwanga linaddamu okuteeka